Misiwezi kula paka ale yeye. Tena nimlishe kwa kijiko, imbo ni muimbe. Kama kuna joto ni mpepe, ni mpepe. Kisha nibebeleze, nimliwaze. Na kama kuna kosa bebe, anieleze. Nibebeleze, nimliwaze. Kama kuna kosa bebe, anieleze. Napikwa na jua mchana kutafuta pesa ajekula. Usiku tena twagombana hivi kwa nini aninyanyapa yoyo. Baba, baba, mwandika talaka siwezi. Pola tu baba, ibembeleze mapenzi. Sio poa, anavyonifanyia. Ila kinyonge sana ye. Navumilia kama mtoto te, te, te. Mtoto anavyotembea, yeah, yeah, yeah. Atabadilika, yeah, yeah, yeah. Mimi navumilia, yeah, yeah, yeah. Yote yana mwisho wake, yeah, yeah, yeah. Ili ni penzi la kijeshi, kuruta nipige salute kwake. Hata niwe msafi vipi, makosa sikosi. Ila niki peti peti, sijui labda nina nuks. Yani, mwezangu yeye ataki, nambulia matusi. Ila sijali, napanisha molali. Ndo kwanza naleta chipsi na kuku na yai. Ila sijali, napanisha molali. Ndo kwanza naleta chipsi na kuku na yai. Ale, chuchu. Nina ela sipati kitu huku nakupatwa kwa penzi butu. Nikula kofi nilipompa pasa usiku. Nilitaka kufosi nilichezea tekela huku. Wababu, hey, yeah, hey. Wababu, sio poa anavyonifanyia. Ila kinyonge sana ye. Navumilia kama mtoto te, te, te. Mtoto anavyotembea, yeah, yeah, yeah. Atabadilika, yeah, 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 yeah. Mimi navumilia, yeah, 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 yeah. Yote yana mwisho wake, yeah, 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 yeah.
Badilika, dada, badilika. Nakusubiri bado, mumeo, mumeo, eh. Anakusubiri bado.
Niombe shemeji yangu nampenda dada yako na namsubiri bado. Mwenzie, mwenzie, eh. Mimi nampenda bado. Zesti anajua ninavyoumia. Wanajua na vitu vyote nasubilia. Zungu bausa anashuhudia. Nikikaa peke yangu mimi nalialia, yeah.